So how's your relationship with your neighbors? Do you have good relations? Do you speak? Do you not? Is it a hello when we see each other? And then, you know, I mind my own business. So you share with us, you use our WhatsApp number. That's 072-885-7702. I will not lie to you. I have good neighbors, and I have neighbors that we hardly see each other. And I have neighbors that we, hey, Maki, you know, and that's it. But it's never a conversation. Oh, hi, Mane, come back. No, none of that. But I do have good neighbors on my other side. That other side, ngiyakutshela. Same thing was what Nosipho said. Ukuthi ungashiya imbahla mhlambe kunimvula. Uthola i-call. Or mhlambe there's a leak somewhere and bayayibona. You'll get a call and vice versa. So those relationships are nice relationships to have because you know ukuthi noma ngakwendakalani ekhaya lami. Makhi wami uma sekhaya. Ngiyakutshela, thangishayela.
Hi, morning family. JT, hi. I'll be straight and forward. I wanna ukhelwane bagcina cishe ngabomama bethu nabomkhulu bethu emzini yabo emakhaya kuzahlala khona, hhayi emzini yethu manje, hayi khona hhayi ziyabuya. Hhayi futhi khona nathi wakhona okwenzayo, thenga imoto so thenga ifenisha kumirodi impela call it one of those furniture shops, fike ime ngaphandle or ufike nje erolodini ziyidina extend it, hayi akutshela konakele ukona amakhethini adlala hodwa mali kwenzakalani manje umoya sosiqhamukaphi, hayi bayahlola funa ukwenzakalani. Ya ona babes bayiphumisa bayidlulisayo futhi amakhelwane bona, hayi they're very toxic. So vele hayi asakhulumisani vele, yazi sibancane thina abantu abadala and abantu abadala aba-stoked njalo ndaba. Rise FM, Sidibobo, Azisha.
JT, morning Ntombo. Rise FM, Azisha. Ntombo, mine nina bomakhelwane sivana kakhulu ngaphandle kwabo vele, hayi ndawufila lonely. Hayi khona bomakhelwane siphathana kahle kakhulu, noma banebraye bangibita noma nginemcimbi wani ngiyababita, si together as one nje. I-relationship yami nabo nje imnandele kakhulu.
Morning JT, Malindi kaNtuli le, Ntombi yasegame. Mina okay, by luck one of the neighbors, it's a family member, so but we're not that close, so we just there, we shout about being in and not right. The other ones, young being a little, but a little tender, or you know, last certain seal on my way, my driveway, and all of that. More of a young fake energy. And then the other one, wrong, I didn't dance. Oh, who is she? I think she wishes she can just strangle me, but it's not legal. Anyway, so, but I. Anyway, I always keep to myself, so I'm not sorry if they like me or you don't talk to me, I'm not sorry. But I know, but if my house ever bends, I mean, so I told them I'm silly, I'm panicky, and they won't call me. Bye.
Good morning, JT and the listeners. JT, simnandi, siyaphila nabo bomakuzini bomakhelwane. Though, you know, kuba nama ups and downs, akuhlale kubonwa ngasolinye, because impilo injalo, but hayi. Sisayibambile nje. Danko kuleyo ndawo. 23 8 Mkhondo, umluleki. Azishi.
JT, mina ngiyazwana nabomakhelwane bami. Kodwa nginenkinga eyodwa nje nogogo wase-opposite. Ugogo angikhulumisi mina. Asibulisani, angazi kwenza njani. Kodwa okuqalayo abantwana bakhe bangibulisa bonke kamnandi futhi. Kodwa nje uyangibuka nje, hayi manje angazi ukungenani. Kodwa-ke inkosi eyaziyo ukuthi kuphela mina anginanxa naye. And manje nokuma-approach-a ukuthi ngithi gogo kwenze njani, hayi ngibona ngathi kuzangibangela nje inkulumini. Kanti vele nje yena akasuwe umuntu omnandi kulaba abanye abomakhelwane. UThepo Brandiriso, eCaroline.